mela di onye bu
nuri akwa kontu onye gba
egba
obodo muo nwaka nwa obodo enwere ba anuri obodo muo feke onye obu na no ina nwute nari no obodo le nwa anuri na mura anyi nnukwu nwa anyi di eme onu imalugo isi afulugo Isiafulugo Alonyanyi nekwu maka ya tabu chief innocent ndediwe adimora in the sky Isiafulugo na banyi na nutu obiri the CEO Skystar International Logistics Limited the CEO Skystar Global Shipping Limited Nanya Boba Skylink Express Limited Head Office Yanyi Dina China Nanyi Uwele Ngaraba Na Turkey Nelio Nanyi Uwele Ngaraba Na Angola Nanyi Uwele Ngaraba Na Lagos Nanyi Oni Chabanyi Yibu Nyanyi Bugi La Buola Maka We Carry We Care And We Deliver Imalugo nu Isiafulugo Tobonye nekwego na banyi Onye oga niru wende ya nemetu nobi Nelio Isiafulugo banyi Nibara mmanwego
Iba
Unafugo mwobo danyi jie monu Afu wanduri ekutu diani isi Kamwagi ni Isiafulugo Bwara mnega kunya munoku inulia Isiafulugo oboda fugilui Isiafulugo
Isiafulugo fumutu jide bube
Ogaranya gizibam gizibam gizibam
Ogaranya mwelo
pisali sali Oye
mumwe kamwa
Isiafulugo na mekenei
Isiafulugo
Urekwa nutu
jide bube
Uirigilegu
Isiafulugo
Isiafulugo Ogaranya
mwelo pisali sali Oye mumwe kamwa
Nenuo Isiafulugo na banyi
Isiafulugo fumutu jide bube
Isiafulugo si mubule kene Kelele mundi anya na dinama Ndi neme ofuma Asimu kenele ye brother from another mother Abonyeze kamu na panu nebu Imalu chifu bia sewu Abina abikembu na nutu Abina abiana numekele Akwa gibu ebu CEO Venus Electricas Limited Nelio nandu mekenei Nachizi melodi nekwili gine wo Nime woleve Obi no obi
Obi aseku Venus Electricas Obi no obi
Obi no obi o nandu mekenei
Obi aseku Venus Electricas Obi no obi
CEO Venus Electricas
Obi aseku Venus Electricas Obi no obi
Epa
Isiafulugo si mubule kene Kenela yezi mokwa kaya ni adipamba Abuzo nyeke wanduri yegu na tonu Nabu haichibu chukudoru o aniako CEO Giga Systems Limited Nyawele giweli vokara nyao Nimeweleve Akune nyife na nopwa Achizi melodi nekwili ginebu Nero na ndure kwa notu nebeche na ginebu Nimeweleve o Akune nyife
Akune nyife
Akune nyife na mekene
Akune nyife na nopwa
Ndure kwa notu nekwili ginebu
Akune nyife
Akune nyife mwolo mwolo
Akune nyife
ne woku ne
nyife
wono ni moko
aku ne nyife na nopa
eba
duregwa no tube buli ogu zanya kan duri ogu ne mbeja ne o e mali ti futanu tena otiko unu meke ne yi iti otiko ni zogo mi me wuli fenu o kan kijele na meke ne yi CEO Midfield Medicals na meke ne yi Midfield Medical Limited nye wele gi wele nduri ogwa n'otu ne kwili gi n'egwu maka onye me wuli fe ka ne ebechalu n'egwu Ogwa no tu adi ebechara ofeko Inule ya ichi otiko
Ichi otiko
Ichi otiko numekene
Ichi otiko nizoko
Oka kitele numekene
Ichi otiko
Erere duri ogwa no tu nekwili gine
Ichi otiko nizoko
Midfield Medicals na mekene
Ichi otiko
Azibo ndobilio
Ichi otiko nizoko
Imalu chifu na nsa Samuel Naji
Okwa ya bala haji wambo
Ozo nkenke nyina nkanu Nenu busi deti CEO Mwamuwa Multi Dynamics International Limited Dodo CEO Testa Plus Wine Limited Nenu Unye nekwego nipa kumo wego Malugo na nduri ogwa n'otu n'ebechala gi n'egwu n'iso na ndọdịrịda alaghachi nwammụọ
ọzọ nkenkenyi na nkanụ ekenemụ gị
n'ikwubunu na nduri ogwa n'otu n'ekwiri gị
mmụọ ọzọ nkenkenyi na nkanụ ekenemụ gị
alaghachi nwammụọ
ọzọ nkenkenyi na nkanụ ekenemụ gị
ịgba
Ogwa n'otu ebenye Dario na onye ka mụ na-ebechalụ n'egwu Hai chief Raymond Abega Abega powerful n'onu mekene yi Duru ogwa n'otu na-ebechalụ gị n'egwu Imara ebube chukwu ụzọ na bagana N'abụ ya bụ CEO Royal Vintage Club 101 Lagos Oyimo Birike na di onye ọma
ebube chukwu ụzọ na bagana
Abega
powerful
ebube chukwu ụzọ na mekene
ebube chukwu ụzọ na bagana
Abega powerful ebube chukwu ụzọ
Abega
powerful ebube chukwu ụzọ na mụ
na-ekwili ebube Abega powerful
ebube
chukwu ụzọ
ịgba
obodo amarugonu na nduri egwu n'otu ndị na-agba n'egwu na fọm ewuli ife maka na ịmara isi afụlụko na banyi ịmara n'eziokwu na ịma ọgaranya iri isi afụlụko n'elio n'obodo afụkelui ọsị n'eziokwu na ịbara mmanwụ ego ọgaranya biri o n'aka m na-echekwanụ ịkwụnye m n'ọkụ maka na amami ife imewuru isi afụlụko na banyi o duru egwa n'otu na-ebechara gị n'egwu maka na eji nge etu ọnụ
eji nge anyị isi isi afụlụko na banyi ezumọkụ
obodo kiri isi afụlụko
isi afụlụko ofumu tuji dị agbube isi afụlụko agaranya nwere obi salisali oyi mụ maka
mgbe n'eli ofumu tuji dị
agbube isi afụlụko
ọgaranya onye mmekwego
ọgaranya nwere obi salisali oyi mụ maka
mgbe nduru egwa n'otu na-ekwili gị n'egwu
isi afụlụko tuji dị agbube isi afụlụko ọgaranya nwere obi salisali oyi mụ maka
Eri n'obodo afụghị ilu isi afụlụ
Isi afụlụko ofumu tuji dị agbube
Nnekwu ego
bi n'ekele Isi afụlụko ọgaranya nwere obi
Ego n'ejije na mekele
Oyi mụ maka nwa
Ure gwa n'otu na-ebechara gị n'egwu
Isi afụlụko ofumu tuji dị agbube
Onye nnekwu ego
Isi afụlụko ọgaranya nwere obi salisali Oyi mụ maka nwa